We are back again, beating rap to my head. We back and you got friends. I'm dope on the shit, you try to defeat me, but I'm back again. Sasa bakalaza nga track you. Mizo tana nga chipa heavy end. Chanyika zijafa, sasa leke popolami. Sasa bahai, nga chini kei drugs. Sasa puma kule ndala, sasa pusha man mentala. Sose nde jafa, utala nisiwa nivuga. Jenge tana reta, ndakala natuma bakala nisiti nzotuga. If you hate me, andi koku, apa ntua nambaya nganya group. Apa ngona kwa fele, pasisi group. Maa to my hater, this is my nagoni teka. Kanditi kuwe, sasa fele TV. Kuzo manzi mkoda, kuzo befika na makoda. Lena imishoda, bende njelu mwona go. Baya kala baya ntanda go. Goba baya ndona tangi bro. Enda mingo sfini zia mfuna jo. Pata zoko kuko senda
tumba hege kanji.
Nika zijafa, sazo leke popolami. Sazo bahai, vati nike idrazi. Sazo puma kule ndala, sazo pusha man mentala. Sazo nde jafa, utala nisiwa nivuga. Jenge tana reta, ndakala natuma bakala nisiti nzotuga. If you hate me, andi koku, apa ntua nambaya nganya group. Apa ngona kwa fele, pasisi group. Maa to my hater, this is my nagoni teka. Kanditi kuwe, sazo fele TV ni. Kuzo manzi mkoda, kuzo befika na makoda. Lena imishoda, bende njelu mwona go. Baya kala baya ntanda go. Goba baya ndona tangi bro. Enda mingo sfini zia mfuna jo. Pata zoko kuko senda
tumba hege kanji.